hizi ndoto niliwaza toka jana. We si mama beautiful, kuanzia chini ya nipaka juu, umeshaingia kwenye moyo wangu. We si mama, nikikukosa nitajisikia vibaya, ukali wangu nitakuwa kama fire. Siku nzima, 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 iyo siku nitashindwa fanya kazi, akili yangu nitakuwa kama crazy. Siku nzima, siku nzima, 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 ukinikata mie, 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 utanitesa mie, 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 utanifanya nilie, kwa ndoto zangu zile, zile, zile,
na roho yangu juju, usisite nipe yako mavitu cause kitu kwa kitu cha mtu na mtu, hata kama kina kutu mtasafisha njo uko una kibega sasa so kinuku niko fu bam bam kila kitu njo to dance I wifi ona vite vipo ila watu wakai njo to dance I wifi ona vite vipo ila watu wakai jia wanasimama wanainuka ingo manoma wanacheza kwa misuka jia wanasimama wanainuka